platinum world.
Yes, yes. You just did it, did it. Prince Pro on the beat. Martinez, go.
Namusabye, yabikoze. Namusabye, yabikoze, yabimaze. Namusabye, yabikoze. We namusabye, yes, yabikoze. Namusabye, yabikoze. Namusabye, yabikoze, yabimaze. Namusabye, yabikoze. We namusabye, yes, yabikoze.
Sese wo muimbire, amatendo mukubire, erinnya lye ndi muse, oga papa godie, bwe mbaserera nsika nze tandeka kugwa oyo Katonda wange, musumba wange, bwe mbakaba Gamasika gatonya yangu mya Katonda wange Chirimanyi wange Chirimanyi wange
Namusabye yabikoze Namusabye yabikoze yabimaze Namusabye yabikoze We namusabye Yesu yabikoze Namusabye yabikoze Namusabye yabikoze yabimaze Namusabye yabikoze We namusabye Yesu yabikoze
Hey
On the street I go red bush cars Moving at the front like I never dare Rocking up the edges right now I did be a holy man no go die All my fans say, you're so good Papa then say, that's so cool Cause a boy that can do good music I did be a holy man no go die No sin cause a boy baptized Always so clean like a chap priest Yeah, look at me, I'm a king Dream Martinez, I go through the streets Ikine kemo Stop over Turn over, devil no chance on.
Namusabye, yabikoze. Namusabye, yabikoze, yabimaze. Namusabye, yabikoze. We namusabye, Yesu yabikoze. Namusabye, yabikoze. Namusabye, yabikoze, yabimaze. Namusabye, yabikoze. We namusabye, Yesu yabikoze.
Hey.